abana ngiye kubasomera inkuru yitwa basuye pariki y'ibirunga. Abantu bayitugejejeho ni Cactus Publishers. Ni inkuru yanditswe na Uwera Jane, yashushanijwe na Sibomana Simplice. Gisabo, Rusaro na Rugero n'abavandimwe babana n'ababyeyi babo aho batuye hafi ya pariki y'ibirunga. Umunsi umwe se yabajyanye gusura pariki y'ibirunga. Bageze mu nzira babona akana k'ingagi katorotse pariki karira. Se ahamagara umukozi wa pariki baragashorera kinjira muri pariki. Akana k'ingagi kahise kabona nyina karishima cyane. Gisabo, Rusaro na Rugero babonye nyina wako kana k'ingagi baratangara cyane bati yo zangagi zibaye ebyiri. Bayobowe n'umukozi wa pariki bakurikira zangagi. Bigiye hirya gato babona se wa ka kana k'ingagi. Rusaro arishima ati uzi ko ari ababyeyi bako, maze ziba zibaye eshatu. Bavuye aho babona abana b'ingagi bane bagendera ku migozi y'ibiti hirya hakuno barimo kugenda basimbuka. Ushinzwe pariki abereka undi muryango w'ingagi eshanu. Ku rundi ruhande babona izindi esheshatu, utwana tubiri n'inkuru enye. Bigira hirya gato babona undi muryango urimo ingagi zirindwi. Barongera babona utundi twana umunani dukina, maze birabashimisha cyane. Bamanutse hepfo babona izindi barazibara basanga n'ingagi icyenda. Urinda pariki abereka iyindi y'ingabo nini cyane, ababwira ko ari umutware wa za zindi icyenda. Rugera ati uriya zose hamwe ni icumi. Barishima cyane banashimira umukozi wo muri pariki hanyuma barataha.